This is Bravo Boy Classic. And you love me and I love you too, baby. Once again. Haijalishi huko nyuma nishamfanyia mangapi, haijalishi huyu ndo wangu wa milele, moyo nisimwachi. Naomba baba yabariki mahusiano yangu leo, kwa kumpenda nimempandisha cheo. Huko nyuma nishafanya mengi mengi kibao, vigeregere ndo vilie sana leo, wenye ustazao wabaki makwao, nikumbate tukomeshe roho mbaya zao. Oh, nakuombea Mola akupe uzima, akulinde sana ukiumwa inshallah. Pango, oh, ili tutimize jambo leo, kipenzi, funga macho, nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me, I wanna marry you, will you marry me? Oh, oh, I wanna marry you, oh, oh, will hey, you marry me?
Marry you jana na kesho, sherehe kila leo, hata nikikudhi kwa chati, I'm sorry yangu naisema kwa dhati. Bari yetu nyekundu tuogele wenyewe, ya blue ya walimwengu tukae juu kama wewe.
Machozi yako ya furaha ni ya kingi kwa mikono yangu mpenzi, ni yarusha kama manukato, tubaki tunukia harufu ya mapenzi. Siku nyingine
will you marry me? I will remarry you. Of course, baby, I wanna marry you.
Hila, nakuombea Mola akulinde sana, akupenda sima, nakupenda sana. Nakuombea Mola anipenda sima, anilinde sana.
Seti mipango, oh, ili tutimize jambo leo, kipenzi, funga macho, nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me, I wanna marry you, will you marry me? Oh, oh, yeah. I wanna marry you,
marry you, oh, marry you,
oh, will you marry me?
Yeah. Mademo na subiri mama heri ya kiniacha, mina subiri bada heri ya nizali ya mapacha. Benz la kitajiri zaidi ya mali za bareso, iwale so siri ni mempata bila pesa. Tangu tukua toto, penzi moto moto, tumepite changa moto, baridi na joto. Tangu tuko ghetto, tunakula msoto, waka leo yuko nyumbani kazi tukulea watoto. Nampa sifa na sifa
zinafikia,
yani queen kama tifu,
usa mwita malikia.
Madua na piga vita kwa na mzee nimetulia, Barnaba piga gitemo tuteke izasia.
Nisalia na mengi moyoni, ya nyuma siyavoni, we ndo furaya we, we kwangu kama peponi, penzi la kwa ya wani mimi. Nakuombea Mola akulinde sana, akupenda uzima ukiumwa inshallah. Nakuombea Mola anipenda uzima, akulinde sana, nakupenda sana.
Tuweza seti mipango, oh, ili tutimize jambo leo, kipenzi, funga macho, nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me, I wanna marry you, will you marry me? Oh, oh, I wanna marry you, oh, oh, will you marry me?
Me, me. Gabirino class, ima the boy, boy.